nani?
Ah, watu wangu ni ajeni, muko fiti, niko fiti, watungu, yes. Ah, muko fiti again, niko fiti na nini, na matimbi, what again? Na matimbi titi, ah. Naam, bila shaka, naam, mimi niko fiti na shukuru sajame za kunifikisha faa. Na niko na wenzangu hapa, yani the SEMS, yani SEMS again. Kwa nini inamaanisha nini in full? Yani it is the finest, yani the chocolate city, yani the group of the conquerors, mse, conquer the Babila. If you know what I mean. Now, nataka tuende all the way to South Africa kwa sababu unajua tumechezea Kenya sana na East Africa, na nataka tufike South Africa kwa sababu uko mambo huchemuka kila wakati. Kuanzia kitambo mpaka sasa hivi. Now, nataka tuende all the way mpaka community ambayo inaitwa The Soweto. Na before niendelee, nataka nikaribishe wenzangu hapa kwa sababu nina Maki Plagat. Mimi mwenyewe hapa naitwa Sami Wangaru, aka Scooby, aka Samido, aka Sami Wahoo. Any can do, mi sina shida. Na hapa kando yangu mwingine niko na Elvis Matekwa. Tukifunga hii mkutano, niko na nani? Niko na Max Soy. Naam, nataka tuende straight to the point, ambapo kwanza nataka nikaribishe watu wangu waweze kujikaribisha kiasi tena, waongee, watu ambie more about themselves, yeah? Because I can't just start, we can't just start these things, yeah? Kama sijakaribisha wenzangu waongee, mnani get? Yeah. So nataka nikaribishe Mark. Makofi. Kiplaga take it over, mse.
Yeah, so Max Soy, niko na swali. So, Max Soy, swali yako ni what was the main cause of the resistance in Soweto uprising?
So the main causes of resistance were, the first of all, it was because of the Afrikaners, which was a language that was brought about by the Europeans. Hence, and the Africans did not like it. Any other question?
Ha, barabara kabisa. Bila shaka ningependa kwenda moja kwa moja hadi kwenye swali la Soweto uprising. So, my second question is, what the regional director of the Bandung Education tell inspectors and principal of schools?
Ina shida. So, njibu hiyo ni principals of school, director aliambia principal of schools kwamba wanafaa tumie language Afrikaners kufunza mathematics, arithmetic na social studies kutokea class 5 hadi grade 7. Swali lingine.
Now, watungu, yes, nimerudi kwangu hapa Mark Soy, ametoka kutuambia majibu fiti. Now, I want to take it over, yeah? I'm here, Sami Wangaru, and I'm going to take him through the third question about, because we don't have much, because ndo tumeanza, hii intro, lazima tutulie kiasi, hata juisi isishe kiasi, ama aje. Now, I want to ask the third question. What happened in the day after, in the massacre? Yeah, Mark, take it over.
Kuna shida. Kwa hiyo massacre, kulikuwa uwaji kwa watu wengi. So, kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Hector Peterson, ambaye waliwa ndugu yake, na alikuwa na dada anayeitwa Anthony Shithole, na wana university hiyo wakaamua waende waka protest kwa serikali yao.
Naam, yeah. So tumesikia kutoka kwetu Mark Soy, na these are some of the good causes that caused to the resistance. Au vipi? Yeah. Itakuwaje? Ishakuwa. Naam. So we want to go to the next question, ambayo nataka tukule tu dakika kiasi, eh? Hata tupige pumzi, then baadaye tutarudi tuendelee na story yetu moja kwa moja. Kwa sababu najua sisi wanaume na pia wanawake mnapenda story ya vijana, na hapa kulikuwa na wanawake na wanaume. Ai! Mse, tell me if there's nothing as beautiful as loving a woman, but you never find the courage to tell her how you feel for her. I have so many friends who never had that courage of approaching a woman, telling them how they feel. Now, if you can look at this example, where we have this woman called Hector Peterson. That woman was very beautiful. when she was back in high school. But it is a very bad story. Let me just take it. Acha tuniwachie hapo kwa sababu it's inauma mzee, inauma. How can you just kill someone's brother? Na imagine mtu mwenye anaua, ingekuwa mzungu ingeleweka. But ni Mwafrika, Mwafrika mwenzako una hii. Umerahau.